Kuloloya, mwami obadotya kuloloya, lwansolonene, munage kula mwami, kweri kweri, matunda zedda jiro jisagule, sebinagenda, ndabira abawala babakuli okumpi, ero bagambe, bakube mu ngalo nkule nange, nekaliisa, omungambirako omulungi owengo, nga namusiima. Oh, yeah, no, that's all I need.
www.mp3ugandanmusic.com